Yeah. You know, trumpet of belly.
Aye mama, yeah mama, tucheze ngoma. Aye baba, yeah baba, takata rumba.
Kuna maland mine so si scratch ground ka kuku cause jina yako inaweza change from victor to victim ka huko kwa hit team Joe ni slave wa system najua ujai bonga prayers au unapoenza ku redeem ego yako imeona sana itabidi bro may dream ama utapata ile gonjo kipumua tunadhani ume scream na ile wedding dress kufitini itabaki bado dream ju lazima uchemshwe kama ziwa tindo utoe cream solo your heart boy follow your soul ju life bila upendo ni kandula hazina soul na serve god ane Zambia south kuna north pos goteane and after that ambi ikweta ikweta yonekane wakati wanoa alpien rainbow kutumia jua na mvua that's why ya kale mini livua nikaamua kumjua ulimi yangu likuwe mependi but manze ali kunjua that's why mi mshodeli anshikilie kakambua
nikiwa down analipika nikitu his will analipika nikiko wa sway anapika sona rap sona clap wacha hivo lead drop nikiwa down analipika nikitu his will analipika nikiko
una try kushindana na well, okay, I wish you well. Nimecheki big visions, adi my eyes ime swell. You can tell I'm addicted to what Bible spells. Life is my jewel, I see well and I talk well like a features of a king. Golden feathers for the wings, na sina phobia ya height. Cause I never doubt it's might, me napenda light. Devo akikam na mshu and I fly kite. Flow ni tight, staring right, better keep left. Hizi vitu nyudu zilfanya wandike Jesus web. Na plus riches zangu akepto jawai report theft. And the last time I check, hati akunaga rust. That's why ni Jesus peke, domi waga na trust. It didn't see well the tower, akato in the towel. I'm using well my key power, that's why I flow well katak well. At all risk for my blings, I'm made of jasper. And I have to fly to seashells just to hear seashells whisper.
Nikiwa down, analipika. Nikitu his will, analipika. Nikiko wa sway, analipika. Sona rap, sona clap, wacha hivo lead drop. Nikiwa down, analipika. Nikitu his will, analipika. Nikiko wa sway, analipika. Sona rap, sona clap, wacha hivo lead drop.
Waluase umaliza nyuma, ndo wanakuanga kimbele mbele. Walishindo kuganga jao, jua likataa kusahau ya ndwele. Hapo awali, waliekewa mchele. Mindo borusha mshale, from Kitale tumoyale. Ek, chan chan, kimekonda, bad bado miula la unono. Kweka chumbi kwa kidonda, inafanya ujikunje ka kono kono. Hao viongozi bokono, tuwapungia mkono bonoko. And please kanisa si soko, wacha bizu spate viboko. Ulizoa ya kuchovia sali, hadi ukapata kisali sali. Wezi lala kifudi fudi, na bidi umelala kichali chali. Sa unasali, at least mungu asikuache kawa na wali. Walu watano wapumbavu, wenyo alishiwa na mafuta. So unajuta, ufa uku ziba, so unajenga ukuta. The air is so stuffy cause dunia imeshuta. So natumia Bible kanyuta, that's when I shine kanyota. And I'm feeling brand new, nearly shed my old skin kanyoka.
Nikiwa down, analipika. Nikitu his will, analipika. Nikiko wa sway, analipika. Sona rap, sona clap, wacha hivo lead drop. Nikiwa down, analipika. Nikitu his will, analipika. Nikiko wa sway, analipika. Sona rap, sona clap, wacha hivo lead drop.
Aye mama, yeah mama, tucheze ngoma. Aye baba, yeah baba, takata rumba.